Machine, I'm a punchline. Gentlemen,
remember where you got from.
One Sergeant.
From music clubbers, don't see
yeah.
Old.
Yeah. Open game of fun. Open game of fun. Where do you want go? Open game of fun. Open game of fun. Where do you want go? Open it. Open it. Open it. Where do you want go? Open it. Open it. Open it. Where do you want go? Open game of fun. Open game of fun. Where do you want go? Open game of fun. Open game of fun. Where do you want go? Open it. Open it. Open it. Where do you want go? Open it. Open it. Open it. Where do you want go? The stream to Yangani River. Dine chikari ndani sabirifa. Ulo umeka uri bena dimpo. Na ona liste upasi nilipo. Gamba for straight up and in the rula. Kuchoka lelo gero wakwa kusula. My friends vanga umma benchi wazula. Nipaye pea pavarile. Ule mosa kwesa so ugwirilile. Kukonka ile wapupeza. Kwa simu tendere suza ubeza. Nitamanga noche oteza. Nimejaira kumiwononga. Singine pisi mega. Pisi mega. Semwa sila kufa na waulola siwa oneka. Siwa oneka. Pende bafane. Pende bafane. Wadi wanga. Pende bafane. Pende bafane. Wadi wanga. Pende. 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 Wadi wanga. Pende. 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 Wadi wanga. Pende bafane. Pende bafane. Wadi wanga. Pende bafane. Pende bafane. Where you wanna go? Bend it, bend it, bend it. Where you wanna go? Bend it, bend it, bend it. Where you wanna go? Where you wanna go? Where you wanna go? Bend it, bend it. Dare ma ku papa, musana wa baba, wose ni vana. Kufa ni ndani ya kana, wose mwa tinki wa vana. Wana wa punchline, wose vansala vana bama siye. Wana ni vana wanse wafu nukonga basie wetie. I'm always updated sini zarila. Ninake manzi ya nsima ni etira. Iende hai waende balo waba. Vana bapende bakuru vatawa. Tonga ni bedro macheza naso. Macheza naso. Wapende bafane. Wapende bafane. Wadi wanga. Wapende bafane. Wapende bafane. Wadi wanga. Wapende. Wapende. Wapende, where you wanna go? Wapende, 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 where you wanna go? Wapende wa fun, wapende wa fun, where you wanna go? Wapende wa fun, wapende wa fun, where you wanna go? Wapende, 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 where you wanna go? Wapende, 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 where you wanna go? Machine ya my punchline. This is one sergeant. DJ Chappy, Big Show, Zaire, Chuk Zambia, Wesh Good, I see you, Overflow,
yeah. DJ Chappy, on a Zambian Music Clubbers, don't see old.